Is there? Is there?
West side noise.
Again, one this Clifford Dizzo Mupondo Pantry for the king, make it though. Let's go.
Saba Ukwela, si ukweli batu zeba bulela mama. Si ukweli batu zeba bulela mama. Saba Ukwela bao, babata kumufabanya. Saba Ukwela bao, babata kumufabanya. Si ukweli batu zeba bulela mama. Si ukweli batu zeba bulela mama.
Batu na kuwe na kikoni veile tatu Ive matu wa mabebe sinatuku nutu Utwela na notisi mutu ni bata babato ya vale vanyeme Haiva balata marizila vaeme Na kiwe na fela yeni boni madamu Kuwe na nako na kujoina nevile jamu Kiwe na yeni fumbela kufamba Nikoni kusabisi waneve vakani vemba Na yeo kitipa kubemba ku Wena kiwe na yaziva ya kakunutu Yeye
Si utweli batu zeba bulela mama
Zeba bulela
Si utweli batu zeba bulela mama Zeba bulela
Zeba bulela Yiso kweva ntripo Zeki mules kiwena olino Sija nipanga mogeuzi Sinsela tiki sila mbetini magaizi Anila tiku ukena makozi Fakuli nutwe kuri basiri vanichezi Su utwele filamane madaminzi Avasika kena skolo vate tovezi Kupa mwali la tofu yozi Fakuyo vanina mwali la toka zazi Inge na nyani kushwezi Kukufumana ni gaya nipu mekifa shwezi Vakushonga vakozi Zero sile kaofira mekizo ulezi
Yeah, yeah.
Kripo ze kingi
Si ukweli batu zeba bulela mama Saba ukwela bao
Babata kumufabanya
Saba ukwela bao
Babata kumufabanya
Si ukweli batu zeba bulela mama Si ukweli batu zeba bulela mama Saba ukwela bao
Babata kumufabanya
Saba ukwela bao
Babata kumufabanya
Mr. 10699 Severa time in rapa
Let's go
Kiwe na orino si musalaka Anilati vasiri kunipoka Kiwe na musalie nilata Mama nyando anena kukumata Na utuanga wakushonga maheta Vana anange kulina kumata Alutali mikuwa pata Nimulimu walulata
Musali sakata
Ni familia kulata
Usi utweli batu zaba bulela Ujiwe na fela musalie ni tavela
Ye mekzo
Si utweli batu zaba bulela mama Si utweli batu zaba bulela mama Saba utwela bao
Babata kumufabanya
Saba utwela bao
Babata kumufabanya
Si utweli batu zaba bulela mama Si utweli batu zaba bulela mama
Mali wakana kukunyala kiona mupulo na kuna Nusingu melima eta kuluchonga vaka inyandela felava na kulukona Nekile vaka tundana batistu mola vuyalu na ikabubana Aluna taba nivona auko mkili lato vali feelinga manduna Usutelele fela kuna leva kutoli atoli aluna luka zivona Aisinki mutule bakuluna zilu sile mekizoka micheza zona Krifo, Dizzo kamanga best fighter win the beauty Let's go!
Yeah,
yes a brand new plan you want Eke kaluwe, anazane umekiso Grifo tizo aigari 1TC YTFO Sane rapa Manifika aigari Simojane Ya, yeah, Ritifo King wa mayo Pale Ayoken Max Rio Fashion Doni feba na kuvona Sivarate menge rapa Young Grifo aigrash
Sebche yeah. wa isapara cash bet, I see you. Cash boy, 1, 2, let's go.
Downloaded from westsidemusicblog.net.